ukitafuta unakamata unapata zimata kwa shadata da ukitafuta unakamata unapata
sina shida naye kanitoka sina shida naye kanitoka Nikikutana nana
nipanga kesho
Malafiki fake si wata Unaliwa na ukizima na kusach Sina shida naye kanitoka
Tunasakadu
Skanda
Awe, 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 wewe Kwenye moyo shanto kaga kabisa
Siwe fati kisa nitaki nibaki kati nishike chati Mina wete nando basi kwangu sitaki kuwa mshikaki
Mimwenza komoyo wangu mesha pagawa
Naufagiri mapenzi kupenda sijanza jana
Mimwenza komoyo wangu mesha pagawa
Naufagiri mapenzi kupenda sijanza jana
Sikwezi sina muda waku view statusi zako Manana wangu mpenza neni paraha mwenzako Tena kwake siwezi kinishika kunako
Namfikisha kileleni akishuka namfuta jasho
Sina muda wakueti wasiko lavu kimapenzi mina pita njia Sina muda wakupuzia wale washikaji feki na wakaushia
Sina muda wakueti wasiko lavu kimapenzi mina pita njia Sina muda wakupuzia wale washikaji feki na wakaushia